Ngomo uthando lwakho mina ngifuna some more. Ngoba unginika uthando lunoshukela. Oh, I'ma eat some more. Asibhoke ingubo yegushi ungezeli movie ngafuna uvidiyo. Ushaya ngesikhumbe sismuthi ngathuthuli pine phime indoti. Oh, abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Amba nami dad, amba nami dad, amba nami dad. Abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Amba nami dad, amba nami dad. Siye kwanhliziyo ngise.
Dele sondweni mina sithi bye. Ingube emhlophe laphi no istashi. Fast into ding pinda ngifasa uthayi. Angibona ubhuti wakho ngithi hola sibali. Hola sibali. Hola sibali. Ngikhaza amasu ngibiza usuthi social lami. I-king yakho yakudala ayisabonakali. I-crown ibe imsinda ewashona phambi. Udalwa mina umshayeli. Balanza, uzo keva, uzo wapanana. Kutupambo wami unkumbuzi malaika. Kate ngigu jelu uzi.
Abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabafuna